do Cocovid.
Meu ri, mime patuanam kasa, mume wangulu kasa, kamu wakuni acha. Meu ri, waliokuwa marafiki, mume wao wanafiki. Takumbuka leo hii, unadhani unatesa, kumbe unajitesa, utompata kama